Uqulisekile ngenani olukhokhela i-medical aid yakho. Joina uSamumed Medical Aid uthole ikhava ye-COVID-19, ibandakanya nokuxilongwa kwabezempilo, izivivinyo nokulaliswa esibhedlela ngeyinzuzo zakho ezijwayelekile. Awukhokhi lutho ngaphezulu. Joina uSamumed, uhlala ngaphakathi kwebhajethi. SMS-a igama lakho nenombolo ku-47892, thina sizokushayela u-50 cent SMS elilodwa. Kunemigomo nembandela. Noma vakashele kuwebsayithi yethu ku-www.samumed.org. Samumed, real heritage, real people, real healthcare.